Ingabe ngubani umthengi? Ngempela kungani umthengi abe nelungelo ngoba uyena oya kumdayisa? Ngabe yena umthengi uyawazi namalungelo akhe nezibophezela ahamsana nazo? Nokuthi kuphi okumela kwenze uma ngabe bona ukuthi ilungelo lakhe liyahlukumezeka. Minyaka yonke ngomhla ka 15 March usuku lapho kubungazwa khona amalungelo abathengi emhlabeni wonke. Singena kwingxenye yesibili yohlelo namhlanje sizobheka wona lamalungelo kamthengi. Isambeli sethu sanamhlanje Miss Zonke Majola, yena ke uzofundisa nozokuxhumana ukwezokufundisa nezokuxhumana e National Credit Regulator. Siyawamukela Macingwane ohlelweni ubusuku obuhle. Sibonge futhi ngesonto elidlule ukubambisana nawe ekutheni usivumele silule no Dr. Shabalala ebese wena uzongena namhlanje.
Ngiyabingelela siya ngibingelela nakubalaleli bokhozi FM. Yebo, sizosebenzisana kahle kuhle nokuthi ke siya understandana nokuthi mangabe enye program iqhubekela isikhathi sidlula sizwane nje sisebenzisana kanjalo. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu. Ngiyabona nawe uzosinikeza incazelo ka in Duplim rule masikhuluma ngale sihloko sanamhlanje. Ngiyabona sike sathinteke sike sangena ngesikhathi sikweze zakhiwo noSiboniso wakamtshana. Mhlawumbe uma siqala kafushane sicela usichazele ukuthi ngabe uyini uNCR kanye nomsebenzi wenu nenzani.
Ngiyabonga siya. U-National Credit Regulator ngumlawuli wezikweletu kuzwe lonke. Ngaphansi komthetho i-National Credit Act owaphakanyiswa e-Parliament ngo-2005. So lo mthetho weyikweletu waziwa njenge-NCA 34 of 2005. Ke loyo mthetho usungula i-Office National Credit Regulator. Ebese ngaphansi kwaloyo mthetho u-National Credit Regulator unomiyalelo afaneka wenze. And lo miyalelo ukuthi ke i-mandate esinayo ukuthi sibhalise zonke inhlaka kwemboni yezikweletu leze inikezela ikweletu e-South Africa. Lapho ngikhuluma ngama-credit provider, la siya khona mesiyovula isikweletu, sign isivumelwano siya. Ngikhuluma lapha ngama-credit bureau, iy'nkampani lezi ezithwala i-information yethu njengabathengi uma sesithengile, sesikhokha ama-installments wethu, arekhodwa, i-credit provider izuthele i-information kwi-credit bureau. Credit Bureau besiyayigcina-ke leyo myalezo yethu nemininingwane yethu ukuthi siyikhokhela kanjani iy'kweletu zethu. Bese futhi sibhalise ngokusemthethweni laba sibabiza ngama-debt counselors kanye nama-ADRs. ADRs ama-alternate dispute resolution agencies. Ama-debt counselor ilezi inkampani or ama-individuals ngokwaka-National Credit Regulator ahamba avule inkampani ngenhloso yokulekelela abathengi South Africa abazithola bekwingcindezi yezikweletu sebehlule ukukhokhela ikweletu zabo ngokwesivumelano umthengi esikade sisayinile. Siphinde sibe nomyalelo ke siwu-NCR ukuthi sifundise sisabalalise ulwazi nge-National Credit Act nokuthi ivikela kanjani umthengi. And lo National Credit Act inamalungelo, iqukethe amalungelo abathengi South Africa. Ingakho I think namhlanje sikhuluma ngamalungelo abathengi. So umthetho lo weyikweletu National Credit Act inama iqukethe amalungelo abathengi. Yiwo lawa thina siwu-National Credit Regulator okumele siwavikele ngokuthi samukele iy'khalazo kubathengi, siziphenye mahhala. Bese kuthi iy'nhlaka or iy'nkampani lezi ey'phula lo mthetho weyikweletu thina esisebenza ukuthi zivikele abathengi ngawo. Uma kuwukuthi baphula wona lo mthetho, bese thina sithatha iy'nyathelo-ke kulezo inkampani noma kulezo inhlaka eyiphula lo mthetho weyikweletu.
Umhla ka 15 March namhla ubuwaziwa njengosuku umnyaka yonke uhlezi waziwa njengosuku labathengi. Kuba khona umgomo noma indikimba phecelezi theme. Ibithini yalo eyalonyaka?
Itheme yalonyaka siya ithi safe products for safe consumers. So lapho siqinisekisa ukuthi imithetho lekhona ngaphansi kwazo zonke iy'nhlaka zemithetho ebekiwe evikela abathengi ukuthi mayisebenze, isebenze ukuvikela umthengi. Thina njengabantu abasebenza ngaphansi kwaleyo mthetho kubalulekile ukuthi siqinisekise ukuthi leyo mthetho iyasebenza. Mesithi safe product, umthengi South Africa fanele athenge i-product ephephile. And lapho sikhuluma nge-safe consumer kusho ukuthi ne-consumer iyazi ukuthi uma ngiyothenga ngivikelekile.
Sibeka amalungelo abathengi namhlanje. Kukhulunywa makukhulunywa ngomthengi kuswe kukhulunywa ngobanje mhlawumbe uyichaze ngokwendlela nina njengo-NCRN imdefina ngayo nokuthi kubaleke ngani ukuthi nje umthengi awazi amalungelo akhe.
Umthengi siya inoma ubani ohamba aye kumuntu or oya esikhungweni la kukhona khona into ayifunayo ngokuhweba ngamanye amazwi. Ingabe uthenga lapho ngo-cash noma ngabe uthenga ngokuvula isikweletu ukuthi uzokhokha nyanga zonke. So umthengi loyo eSouth Africa khona umuntu ozonginikeza lento engiyifunayo kodwa afane ngiyikhokhele. So mina ngizoba umthengi.
Okay. Imapha amalungela abathengi abangadinga noma abangavamisile noma bavamise ukuthi bahlukumezeke kuona kodwa uthola ukuthi ngenxa yolwazi abazi ukuthi khona inyathela abangayithatha lapho ukuzwakalisa lokho kungabibi nabulungiswa uma besuke beyothenga noma beyendawana thizeni benalobo budlelwane nomthengisi.
Iwapha amalungelo ajwayele ukwenza ukuhlukumezeka
noma avamise ukuthi amhlukumeze umthengi.
Okay, ilungelo kakhulukazi elijwayele umthengi ukuthi ayithole ihlukumezeka kulona ile lungelo lokukhetha. Abathengi abaningi baye bangazi ukuthi banayo i-choice or banayo indlela yokuthi ngingayofuna lento kwenye indawo ngiyithole ngemali engconywana. Elinye futhi ilungelo lokuphathwa kahle ngendlela leyo yokuthi yokuhlonishwa lesibiza ngesingisi ukuthi dignity. Ukuphathwa ngedignity nokuphathwa ngokucophelelwa njengomthengi. Futhi mesithi dignity futhi ngokuhlonipheka njengomthengi ukuthi mayingene lapho kulesi sikhungo angihlonipheke nemininingwane wami engibanika yona mabayisebenzisele loko engikuzele bangayisabalalisi kuzo zonke ezinye iy'ndawo.
Uyazi ukuthi usakhuluma ngalokho nje khona ikawash umuntu avamise uyisebenzisa futhi kwangifikela ukuthi hawo le kawashi lena ngo-2020 yayiwu-70 randi kwa-edwa u-50 randi kwathiwa kuyasprayiwa ngenxa ye-COVID eyakhumbula.
Yebo.
Saphuma kwi-COVID sekuphinde kwa-edwa omunye u-20. Ngiyayibalula-ke le nto namhlanje sengiyoyikhokhela imoto ukuthi hawo kwadalwa yini lokhu basebethi abasebenzi bakhona kuleyo kawashi bathi uma ungasukomplaine nibe baningi bangayehlisa. Into eshaya thina abantu abantsundu ukuthi asikhonondi, asikomplaine. Izinto eziningi ezikungaphatheki okungabalwa namanani. Abebala bona bayakwazi ukuthi bayizwakalise bese beyayithola leyo nto abasuke beyifuna. Kithina njengendlu emnyama ngabe kuyiqiniso elingakanani lokho?
Uvamsile kakhulu siya ukuthi abantu bangakhononti bangakhalazi noma ekhalaza ukhalaza yedwa ephuma ngomnyango kwaleso stolo noma akhalaze kwabanye abantu abakhona phakathi abayamakhasimende nabo noma abayamakhonsuma kodwa umuntu ofaneke kube yena ozoza nesixazululo sale nkinga yakhe afaneke akhalaze kuyena ophethe la isitolo noma unenkinga naye akakhalazi kuloyo muntu kusho ukuthi umbolekisi or credit provider. Uthola ukuthi akacomplaini direct ku-credit provider kodwa ukhuluma nje kubantu esidlangalaleni abangeke baze bakwazi ukumsiza. So ukhuluma into ebaluleke kakhulu ngoba amalungelo iyona lento esikhuluma ngayo ukuthi cishe asiwazi amalungelo ethu njengabathengi and asiwaqondi ukuthi njengomthengi ngibaluleke kangakanani. Leliya business or leya nkampani ngeke ibe khona if mina ngingekho kuwumthengi. Ubuze umbuzo ekuqaleni wathi ubani umthengi. Khona umuntu onikeza o-supplier something kusho ukuthi onempahla ofuna ukuyidayisa kodwa leyo mpahla afanele ithengwe umuntu othize. Mina ngibalulekile kuleliya bhizinisi ngibaluleke kakhulu ingakho fanele ngihlonishwe. Ukukhalaza kwami kusho ukuthi fanele baqaphele ngoba sinakhalaza sibewu-50. Uma sikhalaza sibewu-50 kusho ukuthi lizothinteka leliya bhizinisi or leya nkampani imali eyingenayo kulona zizokwehla. Kodwa thina siye singayazi amandla esinawo njengabathengi asiwazi and asiwabasebenzisi-ke namalungelo ethu futhi siye singabuzi-ke ney'khungo ngingaya khona kokhalaza ngaphandle kokufaka ummeli iziphi ikhungo ingakho kukhona ama office afana no National Credit Regulator enza lo msebenzi wamahala kule ndaba othi mhlambe kubafakile u20 rand bawu add kuye kuthiwa mangabe khona imali ezifakwayo ngaphezulu uma ubuza njengomthengi kufanele kube khona incazelo enye yamalungelo esiye sinawo la kwa National Credit ngaphansi kwe National Credit Act athi noma ngabe njengoba siye sithi sinamalungelo iwaphi lawo malungelo ilungelo lokuvula isikweletu noma yikuphi and uma kuwukuthi leso sikweletu asivulwa bayakunqabela ukuthi usivule kufaneke bakunikeze isizathu nakhona lo 20 rand o-ADU unelungelo lokubuza ukuthi sekuwani indaba yasinyuka kangaka bese bayachazela ke bathi mhlawumbe sibona somnotho sinyukile noma kunyuka amanzi noma kunyuka upetrol kubalekile nje ukuthi sizazi sijwayeze ukubuza izinto ezinjalo thina apho singakhalazi ave samukela yonke into nje singabathengi
yeah ucwaningo liyaveza ukuthi kusukela ngesikhathi se-COVID-19 baningi abantu abahluleka ukubhekana nezikweletu zabo njengamanje ingabo lawo abathengi abacule kulezo zikweletu banawo nabo abanilungelo
yebo siyaba nawo amalungelo akekho umuntu nje kahle ngokusemthethweni wonke umuntu owumthengi South Africa noma ngabe ucilile esikweletini noma ngabe awucilanga unalo ilungelo lokuthi uvikelwe ikakhulukazi futhi laba abasebecilile okuyibona abasuke bedinga usizo kakhulu lokuthi baphuma kanjani ekweletini noma baqhuba bakhokhelane kanjani nomuntu asayine naye isivumelwano siye sithi ke kumthengi oyithole sehlule ukukhokhela izikweletu zakhe njengoba uyabuza ukuthi noma ngabe ucilile ekweletini unalo ilungelo yebo ukukhala sesithi uma ngabe ucwilile ezikweletini hamba yokhulumisana nombolekisi la uthenge khona la usayine khona isivumelwano i-credit provider yakho nenze uhlelo lokuthi njengokhokhelana kanjani mhlawumbe ama-installments akudala aseyakuthula mhlawumbe abephezulu kakhulu isimo sakho sezimali sezishintshile uyakwazi ukukhulumisana ne-credit provider nenze uhlelo olusha oluhambisana nephakethe lakho okudlula lokho if kukuthi kunama-assets like imoto or yindlu ikhokhelayo cishe ibhenki lingayi-repossessa sesithi isebenzise uhlelo olusemthethweni lugunyaziwe ngaphansi kwe-National Credit Act ukuthi usebenzise i-debt counsellor okuwukuthi yona ibe seyakucelela ama-installments ehlisiwe ukwazi ukuqhubeka ugcine iy'mpahla zakho or lawo ma-assets akho so wonke umuntu ungalilungelo ucwilile awuculanga uvikelekile ngaphansi kwe-National Credit Act
i-National Credit Act inina labo yiziphi ezinye iy'khungo umuntu asuke angasizakala ku uzo nokuzwakalisa lezo ikhalazo zakhe mhlawumbe azigcine sisizakela khona ama ombud o competition commission bayangena lapho ibapha abanye abakhona
National Credit Regulator sisebenzisana na zonke inhlaka ezivikela umthengi ukuqhakambisa nokwazisa amalungelo abathengi kune abantu nje njengoba ngithi inhlaka ezisebenza lento esibiza ngeconsumer protection services kuno Consumer Affairs Offices nalapha eKZN ngiyaza khona kuno National Consumer Commission bakhona kuno NRCS ziningi inhlaka no Consumer Goods Services Ombud ziningi kakhulu inhlaka lezi sisebenzisana nazo thina masizama ukuqhakambisa amalungelo abathengi bazama ukubatshela abathengi ukuthi bavikeleke kangakanani zonke lezi nhlaka zithinta imithetho noma ama-regulations abekiwe mhlawumbe njengale CPA Consumer Protection Act kanye ne-National Consumer National Credit Act yiwo imithetho ephathelene ney'nkinga or equkethe amalungelo abathengi so wonke umthengi South Africa uvikelekile and i-NCR njalo ihlala isebenzisana nalezi nhlaka ukuthi sixazulule iy'nkinga zabathengi South Africa.
Miss Majola, sike sizwe abanye masengempela-ke sebevuma ukuthi ngeke ngingenile angisizwe i-debt counsellor. Uthole ukuthi i-debt counsellor imsayinisa engakagculiseki ayithole esephakathi. Noma omunye noma yena loyo uthola ukuthi akusaphumeki sekuloko bekumele ngabe kuyamsiza sekuyikona ke manje osekumgodi omgwilizisa kakhulu ke kunaloko abe yikhe ekuqaleni njengo NCR nimlekelela kanjani umthengi ukuthi angafinyeleli noma angavaleleki kuloko
namhlanje njengoba kungumhla ka 26 besine webinar ekhuluma kakhulukazi kabanzi nge-debt counseling. Besinikeza wonke umuntu eSouth Africa ilink ukuthi angena lalele iwebinar lesirana today. So sikwenza njalo ukuthi sifundise abathengi nge-debt counseling inyanga nenyanga. Ngenhloso ukuthi siyazi ukuthi abathengi abaningi baye bangene ku-debt review noma ku-debt counseling engaqondi ukuthi usayina ini. And kubalulekile ukuthi uma umuntu engena ku-debt counseling, i-debt counselor yakhe imchazele yonke into nge-debt counseling noma nge-debt review. And usayina wena njengomthengi ngoba seyenziwe assessment yaze yaya enkantolo kwaba ne-court order. So uma ingekho naleyo court order, fanele ukuqaphela lokhu buzo ukuthi kwenzakalani, sikuphi manje ne-debt review. Uma ungekho sure njengokuthi nale enye into siyakhonke ibalekile oyishilo ukuthi kungenzeka ukuthi lolu hlelo mhlambe belihlonze ngokuthi lizomlekelela limkhiphe enkingeni abhekene nazo, uthola ukuthi usengene wagxila kakhulu isimo sakhe sethi worse before kade qalile. Kufanele siqaphele ukuthi kwa debt counselor oyisebenzisayo wena njengomthengi, i-debt counselor e-registered yini ne-NCR. Akhona amanye ama-debt counselor uthi umuntu akusiyi-debt, akekho registered anywhere. And uthi yena uzibiza nge-debt counselor. Siye sithi debt counselor e-registered ne-NCR izoba ne-debt counseling practice number and angeke ize ikwenzele izinto ezingacacile noma ezimbi. Uma kwenzeka uzithola ususenkingeni enjalo ukuthi ngingene egebeni lokuba ngingene kwi-debt review and lo muntu bethe i-debt counselor or le nkampani iyenza i-debt counseling services kodwa ithein registered ne-NCR, complain e-ofisini lethu mahala, sizoliphenya siphenye zonke iy'nkinga ezihambisana ne-debt review.
Iyazwakala 7:07. Sine-voice note lana, mhlawumbe singamlalela lo mlaleli ngaphambi kokuba ngeyimakethe. Ngicela silalele.
Siya ayesikhulumi nalo usiso naye ngempela, kunzima la ngaphandle thina singabathengi. Yabo nje mina ngine-credit enginayo for 3 years, but i-different angiyiboni ukuthi ngikhokhela ini ngoba imali yakhona ihle. Kodwa angithathi impahla lutho since kwavalwa leso sitolo la especially endaweni yala KZN esingasekho khona, angikwazi ukuthenga kwenye indawo ngoba isitolo asikho, but ngiyakhokho but imali ayihle.
Macingwane.
Yebo, Njoman. Ngiyamuzwa Nkosiyami ubhuti. Kodwa ave kubalulekile ukuthi siwa-check-e ama-contract wethu. Ngalesikhathi sisayina thina kaningi siyesayina la into singachazeliwe yona akuma-contract nesayina sifuna isikweletu. Uthole ukuthi kuthiwa sayina la kodwa uchazeliwe lutho. Enye yamalungelo kodwa sikhuluma sithi iwapha amanye amalungelo, ilungelo lomthengi ukuthi maka anikezwe imininingwane noma i-quotation ngesikweletu sakhe ukuze abone ukuthi iziphi imali ey'fakiwe esikweletini sakhe. So kungenzeka ngicela check-e i-contract yakhe njengoba uthi uyaqhubeka uyakhokha udibhala ngayihle. Ngenzeka ukuthi khona iy'mali ezingafanele zingene kuleyo contract yakhe, njengo ama-club fees adla imali eningi. Ngisho ungasikhokhela i-installment yakho imali isitolo sizofike ukhokhe wena i-installment, ngisho ungakuthiwa ukhokha awuthathanga mpahla kodwa uqhubeka uyakhokha. Imali eningi idliwa ilezi zinto ey'fana nalezo, ama-club fees, izinto ongayifaki engafanele ingene kwi-contract yakho. Ngicela i-check i-contract yakhe uma ngabe akekho sure or akakaqondi kahle ukuthi yini e-wrong eyenza ukuthi ibhalansi yakhe ingehli. Akakhulumisana ne-auto isitolo asikho, ngiyacabanga ukuthi usho njalo. Angathumelela leyo contract noma afake isikhalazo e-NCR, sizoyibheka i-contract sibeke ukuthi nalazo imali ey'fakiwe kwi-contract yakhe zisemthethweni yini ngokwe-National Credit Act. Ngoba sometimes uthole ukuthi iy'mali ey'ngafake ama-cost lawa amanye ama-additional fees iy'mali ey'ngafanele ingene kwi-contract yakhe.
Okunye okuke kuvele ukuboleka okuwubudedengu okusho ukuthi vele angikho sesimeni sokuthi ngingabolekwa le mali noma nganikezwa lesikweletu kodwa futhi aqhubeke lo obolekayo anginikeze. Iziphi
izibolekisayo?
Obolekisayo xolo. Iziphi izinto? Iziphi izinto njengomthengi njengomboleki ezingangihlomisa uma kuwukuthi sengiyahluleka ngempela ukukhokha uma bengikade ngikulesimo ngokweqiniso.
Uyibeka kahle impela ukuthi khona ukuboleka okubhedingo and the National Credit Act ayivumeli le yinto yokubolekisa bhedingo. Kuyicala elikhulu lelo ukuthi uma uzithola ukuthi nginikeziwe isikweletu ngobhedingu and lesi sikweletu mhlawumbe vele wawungakwalify for sona ngelesikhathi uvula lesi sikweletu, amandla akho ayibonisa ukuthi ngeke ukwazi ukumelana nale sikweletu kodwa baqhubeka bakunikeza. Mina ngisho njalo ngikhuluma ngomuntu onikeze i-credit provider noma umbolekisi wamnikeza konke imininingwane, wamnikeza i-payslip, wamnikeza wambonisa ukuthi imali engenayo ephaketheni lami ingakanani or ebhenki ephumayo ingakanani kungisala namali kodwa still ibalansi yakhe umthengi asala nayo uma ngabe sekhokhele yonke into mhlawumbe yayibonisa ukuthi usala no 500 rand kodwa i-installment yalesikweletu esisha nikezwe sona faneka khokhe 1200 rand. Lokho kubonisa ukuthi leso sikweletu sasibhedengu kwasekuqaleni. Mefaka isikhalazo nje e-ofisini lase-National Credit Regulator sisiphenya leso sikweletu esinjalo kubonakalisa ukuthi leso sikweletu sibhedengu si kube khona imizamo la silekelela khona umthengi ukuthi akwazi ukuphuma kuleyo contract njalo kube ukuthi kube khona ukondisa igwegwe kulo osuke emnikeza isikweletu ngamanye amazwe ekade engakwalify umthengi. Ingakho sesithi iyikhalazo ezinjalo siyazamukela mahala and okwethu ukuthi sivikele amalungelo abathengi.
So ikhuluma ngokuzayo ukwrite off kusula kwesikweletu ne in duplim rule.
Izinto ukukhuluma ngayo.
Izinto ezingabaleka. Nike nibone kodwa mhlawumbe uthola ukuthi bakhona abazodembesela ngenxa yokuthi bayazi ukuthi kunalama clause afana nalawo sesivala.
I-clause ayingeke kulekelele uma ukade ufonelwa uziba inamba o 087 noma 012 akubali lokho ngoba kusokutshengisa ukuthi isitolo besilokho esiqhubeza sidama ukukontact kuleyo period. So kuye kube ukuthi wena kusho ukuthi ubalekelana nokubaphendula uma beveza ukuthi nakho besizama ukukuthinta kuma phone numbers nama email noma iaddress owusinikeze yona sizamile ukukulandelela. So ngaphandle kokuthi mebethulile nabo bayithulela isikhathi eside kwaphela iminyaka emithathu nawe wayithulela wangakhokha kodwa bangakuthumela futhi namasamanisi ukuthi yenkantolo. So sizokukhuluma kahle ngesikhathi esizayo kodwa ya
Mrs. Zonke Majola sibonga kakhulu. Ikhona iminingwane ungafisa ukuyishiya?
Abafuna ukukhalaza siya kwa National Credit Regulator bangasithinta ku 0860 627 627. Abanye ke mebefuna ukubheka ukuthi credit provider ayisebenzisayo or lo muntu ayekuyena kuyothenga kuyena uregistered in National Credit Regulator ngoba sakuqhakambisa lokho ukuthi masisebenzise iy'nkampani ezibhalisiwe ey'khungweni ey'thize ukuze uthole ukuvikeleka njengomthengi. Bangangena kuwebsite www.ncr.org.za. Ngiyabonga siya.
Sibonga kakhulu Mrs. Zonke Majola. Lolu hlelo bulethulelwe ezemfundo emsazweni uKhozi FM, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.